mbona ibihano byatanzwe ari bice cyane kwa hii raporo yukuna manu ingaruka zawa jezeho harababana n'ubumuga batewe na bira byabaye umuntu yashingiye ku bira byabaye ubona rwose baroroherejwe cyane nge numva hasankara yaragombaga guhanishwa byibuze nk'imyaka 25 gutesha bagino bakamukatira burundu kuko urabona ko ari we wari shefu wabo
twebwe bitewe n'ingaruka rusesa bagina yaduteje iyo myaka bamukatiye ni mike ni mikeya kubona atuma abahungu be bagatera za grenade kandi twebwe iyo mitwe yiwe tutanayizi kandi akaba yaranashishikariza abantu nyine kwigumura bari kumukatira myinshi kuko aho grenade yaguye ni imbere y'umuryango wanjye aho nakoreraga botike ibirahuri birameneka n'inzu y'umuturanyi amabati aratobagurika n'inkuta ziratobagurika
igihano babahaye ni icyo kirakwiriye nabo barahemutse mu rwanjye ruhande numva imyaka 25 n'ubundi bazayivamo n'ubundi bashaje numva mu rwanjye ruhande rero igihano gihagije cyazo se kubafunga burundu ahubwo no kubereka ko bakoze ikosa kandi barabibonye
aya ntabwo twanyuze rwose bagomba kubisubiramo niba byashoboka ko babisubiramo
ikirere yari iyo rubanza uko twabibonye ubucamanza bwabwo bwakurikije gahunda nyine uko bubiruzi abakoze icyaha ntabwo bari n'ubundi kuvuga ngo barababariwe basohoke gusa badahanwe kuko n'umuturage wese wayibonaga yabonye kuko bakoze icyaha
turebye bari abantu igihano babahaye hari abo barenganije kubera ko harimo abakozi bakoreshwaga none se nk'uriya santa ntabwo wamugereranya na bariya bamatakambo kubera ko barakoreshwaga ntabwo bari kubahereza imyaka 25 bari kubahereza nibuze hasi yayo kubera ko nabo bari kugenda bakoreshwa batazi ibyo barimo
abaturage twese rwose umutekano wari umaze kubura ku buryo ntawaryamaga nta n'uwaryaga nta n'umwana w'imyaka 2 ntiyakibasha kurya kubera ibibazo twari turimo